najifanya mtu hadi ni mchana, usiku kidimbu na gomba nyama bwana. Unajifanya hujatumika msichana, saa nimechomeka sambona ijabana. Oya we,
we malaya tu kama malaya wengine.
Oya we,
we utumbo tu kama utumbo mwengine.
Snitch iso mwana, mwana sio snitch. Nikiwa na heshemu kumbe kiondoka sweet. Vio shauri pezi langu kunipatia, kumbe kwa nyumba bebe yangu naivizia.
We snitch tu kama masnitch wengine.
Oya we,
we kuwadi tu kama kuwadi wengine.
Unajifanya upendi wa ganga, unapenda mashekh, kujifanya dogo janja kama jabale. Kumbe wewe na mimi hotu ale ale, tofauti mganga wako wabuza wangu watanda leo ya wewe.
We mchawi tu kama wachawi wengine.
Oh lolo, oh ya wewe, we ni mwanga tu kama wanga wengine.
Oh ya, unaheshimu Ramadhani unazimisha pa chana stara usiku viwanja. Sama ubiri yako na muubiri ya nani? Wewe na mimi wote kesho mtoni.
Oh ya, we shetani tu kama shetani wengine.
Yani wewe, oh ya wewe, mafirauni tu kafirauni wengine.
Asa nikirewa wi,
sini ache ni bebe.
Kiwa tungi wi,
sini ache ni bebe.
Nikivesha wi,
sini ache ni bebe.
Nikipuliza wi,
sini ache ni bebe.
Aya ni
bebe, ni bebe.
Sabia msini ache mbibe. Mkenda viwanja msini ache mbibe. Wanangu wa safi fest msini ache mbibe. We kwenye vai msini ache mbibe. Haya
mbibe, 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 mbibe.
Sawa nite chizi mwenda wazimu we hapo msukule. Kama ulikula chaku kazimu juwa kendi bule. Nite chizi mwenda wazimu we hapo msukule. Noli kula chaku kazimu gazi ya kendi buri. Asa muda kulipa, muda kuchojewa. Muda kulipa, muda kuchojewa. Dada muda kulipa, muda kuchojewa. Muda kulipa, baba muda kuchojewa.
Lipotoka mwenye nyumba kanfurula, kanpandisha kodi gafa kwa darula. Lipotoka mwenye nyumba kanfurula, paka naisi joto kama kusaula. Sana wewe saula sasa mwanangu, saula sasa.
Saula,
saula sasa ni uni saula sasa.
Saula,
saula sasa wanangu, saula sasa.
Saula,
saula sasa ikuwe saula sasa.
Ola
wakiriwa wawa wana vibe tukiriwa situ na stress. Sana wanyo wakonko ni washibo toku na deki. Wakiriwa wawa wana vibe tukiriwa situ na stress. Sana wali akitu ni washibo toku na deki. Washensi washi,
washa
wanangu ni washi,
washa
washensi washi,
washa
waumi ni washi,
washa
hauliza ni washi,
washa
ama si washi,
washa
mashizi boti ni washi,
washa
ama ni si
washa.